Yeah man, this shit time for love, time for money. Mkomi Kala
Genie X66.
Moyo ungekuwa nguo wangu, ningekuwa zima, uvae wakuone baby unavyopendeza. Mapenzi hayana chuo, moyo haukati wa kibima. Kesi ya upendo haina dhamana, wendo roho yangu ya ngama. Umeniweza, chizi kwako nipo kama toy. Makengeza, makengeza. Umeniweza, mfungwa kwako nipo goiga. Magereza, magereza. Mateka, mateka. Nimesarenda, 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 sarenda, 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 nimesarenda. Wazushi wasopenda wenda mimi, wakikuletea shombo zao tupa chini. Please don't cry, no lie, wena mini. Mechi mianza mbali toka mwanzo mpaka dakika tisini. Uzuni shaka, moyo mtuki chaka. Nina wasi wasi wengi wanaokufata. Siamini kama kweli wote na wakata. Sometime na data, umeniweza. Chizi kwako nipo kama toy.